amezaliwa Bwana, amezaliwa Yesu, amelaziwa.
Bwana wa mabwana amezaliwa leo. Sasa na tupige vigelegele, na tupige makofi mara tatu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu. Sasa na tupige vigelegele, na tupige makofi mara tatu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu.
Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, amejitoa, 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 amejitoa,
amekuja kutukomboa wenye dhambi. Sasa na tupige vigelegele, na tupige makofi mara tatu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu. Na tupige vigelegele, na tupige makofi mara tatu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu.
Uliokuta sasa, amebomoa, 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 amebomoa.
Yesu ni upatanisho wetu na Mungu. Sasa na tupige vigelegele, na tupige makofi mara tatu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu. Sasa na tupige vigelegele, na tupige makofi mara tatu, tumtukuze Bwana Mwokozi wetu.